kizabarimbuka rengera bapfa bakize ibyaha n'urupfu rubi shaka bazimiye byutsa baguye menyesha bose ko Yesu akiza kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu wabakize abamushungera nabo nabanga ategereje abihana neza bahatirane bizere Yesu ujye ubasabira ngo bakizwe kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu wabakize toza bazimiye bekuzuyaza bareke irari ridakwiriye none ubakabure bisubiremo bagarukire uwabacunguye kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu wabakize kizabarimbuka yaragutumye kanda kubashisha uwo murimo bose ubayobore mu nzira ntoya menyesha indushyi ko zaruhuwe kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu wabakize kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu wabakize.